chuke mu golaba bitu sembya lero ya gala bisigalewo golaba bitu twala mu maso mbade ngambiro zako ngambifumiti zako evigena mu maso wano munsi afe ubileta mukana kaimba akauliza tekele achimanye ti Uganda muliro esante te wali emili mujibuze abasomye bebanji nebuza esanyo linavawa gamusi afete tulina mirembe ndoza mukuku kaba kumuzadde gatwalo mwana musomero mwana wange soma nyo obere ko bulungi nandi banga nze chimbonya bonya bwe butasoma muna Uganda loza kwebyo ebigenda mu maso weyagala bichukemu olaba bitusembya lero yagala bisigalewo olaba bitutwala mu maso Loza kwebyo ebigenda mu maso weyagala bichukemu ngolaba bitusembya lero yagala bisigalewo ngolaba bitutwala mu maso omuzadde yatunda mataka n'ebyobugaga ebirala asomese ku baana be babereko bulungi bamaze okusoma emirimu kibuze n'ekikumi bakimusaba kati no yeetamiddwa bimunyiye nga kitalo imuna Uganda looza ku ebyo ebigenda mu maso weyagala bichukemu olaba bitusembya lero oyagala bisigalewo olaba bitutwala mu maso imuna Uganda looza ku ebyo ebigenda mu maso weyagala bichukemu olaba bitusembya Same.